ZWAP.com.
Sizajibwana yawe snort for fun. Ndabwela maso panu yawe tigambilane. Musanditarikire jonde tiandigane. Mnandilenga no kampambe musandigane. Chibadwile ni sinachedwebo mami. Ndivugalamba sinachedwebo daddy. Auoji mwawana akungo taya. Antuwa mandiseka ati nagomba baya nde. Ngati hili minyama mututuluse. Machimu wanga mwazi wanu msukuluse. Ndibambane moyo musalole ndiluse. Nizimu wanga ndabwela mugonja mundikuze. Kwa mafuto wazizanga manditawa. Ndinunoka yemwe munga yote nkawa. Ndinunoka yemwe madzuwa za mawa. Ndinunoka yemwe madzuwa za mawa.
Matonga inu luluze. Pena ni mafoga.
Sabano ndine graduate nchiro ikusowa kuipeza ndantu okwima yeti chipuzilile nisina chedebo bwano mango kalila kulila uyesa kujosa nkawa chakuja ndipala bola kudzuka mawo mazifusa kwa mandali solo ndizaulawa
ndadova ndikulila teile ndikufuna dzina lanu ndikufuna nkobe yanu ngati matonga inu pena ndi mafoga.
ZWAP.com.